Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alalbare noga e tati lewru juillet dan 2025 yambe sappo e jiddi yabilike silima e chapan nayi joyi maison la presse bo mako do yottino on kabaruji de kigel hande woni Alice Cisse kanko Seydou Daw wonto boggi jande to jimoobe hono do woni babani koni bigini bagaga kan e Mariam Baka nati juude procureur ko manido hawude kabaruji bilidi e yiddugol seriyaji do bem ande kessete kan em nangi ben do yimbe lekitimabe ana landina nayi lewru septembre garondo États-Unis kan yonka heedin tini anniya mudum ko woni faabaade leydi amen de habude terroriste embe ciogu simam bidi ke le nyalade cakiti de ton o anabama uynaaji noga e joyade uynaaji noga e jeegom fa yottoda uynaaji noga e jetti bama ko do fa yottoda le kedde leydi di ka codobe simam o kan en ka holti metti mo em sanne fewde e majjum o garobe daal faam e le journal amen gal secret mon sembe ko baruji de jogonam kiki de hande bisimam mo do hedaade dum jimoɓe tati leydi amen di kañum en ka naati juuɗe ɓe nangama talatare noga e ɗiɗi lewru juillet hitan 2025 procureur kumaniɗo wadde immadaraji fa haaɓa bonandaji gattiɗo beme andede kañum en nangui ɓen ɗo yimɓelle ɗum woni babani kone biguini bagaga kañ e Mariam Ba ɓe nangama saabi ɓe jenodiroje ɗo ɓe gaɗodiri fewde ɓe gaɗodiri dow beme ande kese ɗe kiti mabɓe kañum ka ana landina nayyi lewru septembre garondo fade nen ka yimɓel jokkuɓe ɓen ɗo yimɓel ɗon jinganoɓe kañum en ka ana wondi halde si haalaji fuɗo bem ande kese ɗe fa keɓen famtare keɗe Ousmane Niali Bouly
babani kone Mariam Ba e bigini bagaga bali e nimre jamma muɓen arandejo leysudu kaso rewɓe noddirteɗo Bolle ɓe rewɓe taton yimoɓe inde ande en police judiciaire contre la cybercriminalité nangui ɓe ɓe yimoɓe taton bullitama saabi haalaji bondi e jannoje ɗe gaɗi ɗum ko wolita wiyede yadata e sariyaji leydi men ndi illa yontere ƴaɓɓene nde nanalaji keɓaɗi holitanamo wiyede goto e mabɓe joinino plainti dow goɗɗo caggal laabi kewɗi ko police judiciaire contre la cybercriminalité landi ɗum landiti ɗum woni ko sakkiti uddiɓe kasu talatare nogay ɗiɗi lewru juillet ndu wona jonuni arande fa ɓeyeyɓe taton keɓatiɗallaji yurude huminiɓe saria le lebbi ƴaɓɓi ɗi procureur du pôle contre la cybercriminalité wullite kanuɓe ɗum du caggal haalaji bondi ɗiɓe kalno dow bembe ande ɗe caggal koɓe kattinano ɓe gaɗino vidéo ngaji waltininde hakkillaji yiɗuɓeɓe ka seeɗa caggal koɓe deƴini ɓe puɗɗiti kasen ɗi golleji dow bembe ande ɗe er ngaji seeɗa caggal koɓe nanga hanken yimɓe mabɓe won yanoɓe damal suudu kasu rewɓe uddete Bolle yimɓe heɓude woni hollitinɓe dow bembe ande ɗe wiide ana caggal mabɓe fedde yimoɓe mari ɓe noddirta fedde ma holliti metti muɗum e o kabaru ka wi ana wodi caggal sariya hedde fedde ngeɓe mali rekotrad kañum wala fuu ko jaɓɓi wiide tafon dow kabaru muɗum
nangugol so udda ɓen ɗo yimɓelle bobakonkoɓe hewɓe ɓe landodiri e mumen kañum en ka holti wiide ɗum e hunde moƴƴune sanne saabi le wimaɓɓe ɗum waran latade sababu ɓuytude bilisa hakkunde jimoɓe ɓe jokkintine haala ɗum wiide ñeeɓe le ñalawma hannde o yeggiti ko woni golle mumen Aissata Diarra wonko ɓe mbi ɗum keɗe mawɗu Samaseku
sa yeddi saria alhaani darnade kutiji muɗum artisien juniɓe no famɗi nedi ko ɓe miji fof ɓe kala goto foof jingano muɗum ndena ɗum ɗo hana fe torude ɓeɗo yo anña lobbo jinganoɓeɗo no maro muñal ɓeɗo foof yo artiste meɗen ɓen foof ɓe jimanta so ni a yeddi saria a notato jiɓɓeɓeɗo no hani duwande ɓe ɓe anda wiide saria kay hinoto golle muɗum oɗo jogola o ɓooyi jukkaka kanko procureur o taaɗi sanne ndeno so ɓe jalti ɓurno sikki wala miijotonne ɗiɗi fade mabɓe hinade ɗum ko goto hana turde bandu ɓe notiki saria fa hande ɓe cafaki tafo jiɓɓe ɓeɗo en miila wiide ɓe jaati gilli wona fe gonga te aɗa yiɗi neɗɗo kay hana fe latade sababu mboyjim makko caggal oɗo kabaru o sikki wala jinganaɓeɗo deƴƴa n hani yimɓe anda wiide sere won li leydi ndi
ɗiɗo kabaruji fo oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon dow hem dow hello amen Facebook na ɗo compte X jottiɗo le timmoɗe dawol muɗum le leydi amen ndi kanko jokko sous secrétaire d'état leydi amérique kumaniɗo kabaruji ɓilɗe kumaniɗo kabaruji hunde afrique le gollirgal kumaniɗo kabaruji hakkunde leydi amérique kan e leyɗel gonɗe keddirɗele adnaro allah ndu woni william stevens kañum ka ana wonno yesso nancinoɓe kabaruji ɗi talatare keñen latkele wakkati wonno yesso nancinoɓe kabaruji ɗum woni journaliste em le leydi ndi oɗo gorko gollowo inde leydi amérique kañum ka haali haalaji kewɗi kaɓɓude hoore kanankoɓe leydi amen ndi le ñalawma hannde oɗi yoga e muɗum ana haɓugol fewde e terroriste en ɓe wonko o Aissata Diarra heɓani en dow majjum keɗe mawdou Samaseku
kabar dana guyo goto e gede mawde to tundir haklaji joko societer dita e kanye lami be mali e William Stevens etazeni na heddi fa hande le habo tirsiya gal na felisi dun guldidi e mali bangal mudu
fight against terrorism
habo de terrorism yo habo himbe fukani wadde alkaida jenim e gube godde jogide kabarde de etazeni an holani de habo de e majje hunde heedi do guldidinde e mali yo dum terrorist en be etazeni jukki komi mbay wadde yo dar ndo kibirta kalisi udde kontakaaji mabbe wadde yalla pati be keba pabirtobe jawdi
tagal kabarde na gede kedide de hono cellal e jagu jegitaka e wi kanko joko societer dita o William Stevens simbinde kabar mu dun lato sababu tande hore gullida la kundi leddide
de hore darde nokku santir e min gollidata fuburi NIH gondo ponje e dum fayido kabar habugol e nyobbu balla min kaltiji do kabar vaccin gondo mo inede no sakirte nyobbu balla do mo ingol chambre americaine du commerce de balde ngaroje dum lato sababu fa waddo be jawdi yurde amerique garanana jawdi le mali gollida e mali kobe tobe jawdi
kanko joko sous secrétaire kabaru runde afrique les états-unis hokki tajural wiide sembingol gollidal warata dun bangal yopitere teddingol yilaji e bamtare ledde didde
hono fu to gotoro em wattafa anda neddo yawti kanko docteur Boubacar Niari wonko sifoto do hen kedem
les invités il s'agit de
Fata bintine neddo ka heddaki wurde kasen kina berde mudum min tawa darike muti fofude dum so dum ka tabiti tam sikka wala hen o yalti aduna fa anda dum en neddo nukul kewde ana chaldi mudum to bawda minude fa anden so berde mako ana heddi pompude faham wo kakol gollirgal gal min noddirta stethoscope ngatata e mako fami anda dum jude mako de dum mi billan dum fami jewa so tawi jijanda ana heddi yaade wartude faham nadu nukul furto mi kebi e chaldi mako to jijam way bettorade so do hore do fubbe tike wonno mi andirta kasem neddo mayi uttan gite mudum mi kubbale hem torche so geedi gite mako de majaitam an holli tawide ko jabbike ko hewe leedel gondil adnar allah do ka fu dogotoro kanje ko ditide neddo yawti
confirme par un agent de santé
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
an haba balde seda jom chakuru sima wana pangado fu way sodde dum ne nokkuli yogaaje bamako do faa to dale kedde lidi amendi chugu ton sima ana bama uinaaji noga e jetti yaade uinaaji noga e jeegom faa jottoda uinaaji noga e joyi bamako do faa jottoda le kedde lidi hoore chomotobe dum chodobe dido chakuji kanyo en ka holiti metti mo em san fewde dido golleji fa keben famtare anni ko imrana kilu mayge kanye kijabe am gombe le region ngaji di hebani em do majundo fetam modu sama siku
ici a yoroso
ga yoroso ga nyande fuf to gusme o na beyda yade fa hunde min pama sabiti alla sima o ngida fe hinade madi juni ton gondo do unyaji sappo inday hande unyaji nogo e juy e temre nay transport o na tidi sanne iwde kay warde baflobe remorke be na bamra dum no unyaji temdere sappo nyaka don roni ton goto fu unyaji idi gasegu to gu transport sima o yo hakunde unyaji nogo e didi unyaji nogo e go e temre tati sara dum unyaji nogo e go etam en nay sima njeyami muti sabiti dalaka mi anda fuf ko mi gollata juri ton do ngabfa unaji nogay e joy etam didi hebata ko jaati juri gayru suga sima amen burkina iwrata ciogu o no ngabirini famu fuf heba ka hen kam en ngay dun na waddi baddi sappo joy tawe ngartal gabankas ton no sima unaji nogay e jiddi
holtama wiide beme ande kese de ana battondira yimbe ha saatu idi goddondira yimbe jaati yizum tiram nyalo mo hande o ana wodani yimbe be kanyu en ka fe hunde watta cagal mu emdu beme ande kese de fatuma tam sukura jara kanyu wom mo haltanta en hala mudum keda sita sidibi
noga idi jamne betrigen segon ngaji chapantadi kanko mam on leli ko de miri dana de jaati gali watti seda dan telefon makko soni o harbi tan o gripito immi o tawi dum kanko no dertedo bintula kisse tigi message mudum jippile telefon makko o harbi to gripito ummi amina hoccu da kalsi le on watti goto o immi on wonde yewde kuldeedi o bintu yoppido bem ande meden homo en meden wonko wala hono kanko mamu de galle mudun tiagan kanko mamu mi won dendina gorto de redo papi o hayejo wana fe boudi joy ga watti fo telefon ko na hewi tep forfe ne yuda fo tan on de bem ande den ne kordo ne daton to wawa samdema ato hajjile makko fe telefon makko woni o harbanto o wi e anka amate kenye kulleji ko tawde bem ande den ja kangi mo mani e mani watti ngenende o jeya dun yo luwide ma tiagan mudun o wi agide ko godo suka debbo ma wonko mat makko ko andina jaate li on watti a heddo tata ane dari hala futtima e hungoma taw andi a darima tan joddama be noddirtebe kisse tigi ana mate tatteji fu nikku fudde gundoji jamare sudude bem ande kambe yaltinta dun atan watti fu be de wonde jeewude haajeji janan neddo fande ne mudun e jeewude haaje janan tinno tan kambe hunta haaje mudun
sikafu wala hem sita sidi be ha sakrab do min kaddete kabaruji amen di kikidi hande hono do andir don ni ono bawi holitidde en ko woni hakkilaji modo bangal goliji amen di yartande o do numero on gadan chapan jiddi e jeegom chapan jene e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom odo journal kay magazine ngaro jiktar jon odo fono bay hettari no golligal amen gal mi noddi takuna fono ngadan 37321 mere mere no ga fandi ka fu kina tawdo bun no ga credit le telephone modo hono andi ton fandi e fe no do sey ala yotira amen wala jukitar wa salam magazine amen kertina do cellal nyalo mo hande o an hala hala boje boje darne mudum ana moni san ele ngurdam bingel adam nam holitiri wiide doktoro en fa keba wurdude boje ma tawa nyawfu heba dum doktoro en be kan en ka holti wiide kina tawa ada yaran jiam sanne ada wadam birki sambe chaldido fa goddota kulleji mbawdi yottinde masiba boje redu an han ko gotta yarde sigareti an han du ko gotta bamande hore mada bodde Usman Nyali Buli tewti andude dum kede ko kanko e mi e hore mi pewni am do majjum en kireja
Dr Yusuf Singadu Jigiba yo andido kabaru nyew boje gollaw le suudu docteur hopital district communal o bamako o himako boje darde mud ana mawni sanne do kabaru jottinde chaldi bi adama
c'est la sentinelle
boje de kanyum daronto hune fu ko bingel adama hasindine mudum le ngurda mudum boje de du daronto chalal mako hune fu ko hasindine mudum boje de nellata dum yaade le chaldi mako hune fu ko hasindina mudum nadu ko bingel adama nyaami fa jabbiti hono lamdam o bama ko chaldi bingel adama sindine mudum o resa dum o yoppa kedde de yaltira e kibbe
himbe mali ana andi nafa bojana be darna haybude don no moirina kedde no di sele foji
je n'ai pas un programme
wala hejo fu mo jogi mi bangal nyamdu anka ko wayi latar sababu warende boje nga tawede dum fu wana ko kebmu fu nyamammi mi mila subade ko nyamammi ana wada su boje am hedro challal mi nyama fa gasa mi de yaran jiam yalla min hedro challal
e wi docteur Jigiba ana hani fa sanne ne rena boje mudun so wana dun e de mbay bonde dun ko wayla tal sababu nyaw noddirte insuffisance renal e wi makko
kala
bete so jija ma bamama tawama wonto adal sikoro yottile hen ana wawi yede boje made gollay ko woni golle mudum idum holita do wiide ngoti darare ko woni darne makko dun sabi so ana wi e neddo nyaw boje anay mudum
renal insuffisance renal jaje neddo gondo yirma jo le kumen nay bo bamako ana andi dun sabi wombe o nangi le galle makko sakira makko di don yurbe ngendi mabbe o nyaw won e mubben
yimbel idom ana do ando den dan debbo goto ana heba duubi jeegom goggo ando ana heba duubi didi be fu e be gondi sawraade so doctorore ponge ila be puddi safar mabbe de faado mi gon jon do ka wala fu ko wayti ala hal mabbe mangal cella mi di jia cedel kewde du saatu machine ngaji di be biyam ko boni ada do yimbel jottotobe don be nyaloma du fu atawa ana heewi san
docteur Jigiba holi tv de nyaw insuffisance serenal ne nawai dadde mudun sini andam law o wa e mudun taywana wondo yotti do wawi torude sanne
nga ande tan wiide idum wawi sakkede so tawi dum waddaaki fati nyawdo o yoppe wadde jalis do yo hun nafor sanne jaati nyawdo
sawri robe ledde balabe kaindu bi anan bawi sawrude nyawji nangoji boje le mabbe ana hen Usman Gindo chawru robe ledde balabe gondo bankas
fande to da iure si o do nyaw ahana nyamde hunde fuko sikkaro woni mudun yabitiri so bami fa nyaw o horo nangima ledde balebe anatum bawande sawrude dum kay sakade torda ko dum wayutinde
ko sobe no wirete ni sakade nyaw budi sawrude dum fa cakoda o nyaw andimbe kabar nyamdu kolti wide ana hani haybe ko nyamata yara dum ndiyan sanne le wattu jogaji hono de wulare e wodi o mandarte himbe do nyama bibbe ledde e kulle kecce sab dum ana way buutude ko way wadde sababuji nyawuji boje Usman Janta andi do kabar nyamduji
le kamami recommandi ne don hani yardan diam wakati fu don dina du don dai bibbe ledde du hono dende kan ko nande mudum na do na wawi nyande dum idum sakko nyawuji yogaji du hono nyaw boje o
fana renta faga se o nyaw o dunki ande bangal nyaw boje hodi tiwi de himbe den to yade to dagade en o mandate elam o du fi da bereji no nyawuji insuffisance renal chakirte hono nyawuji tension kany e diabete